sua cara. É.
Eu, love 잘 받네 kiss. 그대라 있으니 기모나 나 좋아하니 나 말이 What you do on a wow 인사 모나 보나 하기고 사 샴파 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 유네 아샤니 파자니 파자니 파자니에
Nimekuwa na get feeling flani noma Nimekuwa nasikia roho yangu ikigonga Nikikuona nasikia fiti Tukiongea jo siamini Uliamuaje kumkubali mtoto wa kibabi na mimi mtu mtaani Kiswahili ngumu lakini tunaelewana Kizungu ngumu lakini tunasikizana Pole pole nazidi kupendana Vita kwa wingi na bada sameana Angefikiria ingekuwa hivi baada ya miaka saba na bado kona mimi Wataongee, watanyamaza Watawabonge, watalala Mina kuambia juu vile unasikia Na wajui vile minasikia
Vile rahisi nikimwona Najua nina mali Wakituona wau nizamona Mbona hatikosa Nishampata, mpata, mpata yule Asha nipata, nipata, nipata mie
Wana kichwa mindyo dawa Tulizo sibebe vitu mzito sana Lonsku ya kwache kubambe Wacha kila kitu ismame Simu inalia mbia boya tulia Elisha rushwa tafte mwengine Lona putia madhako tumsalimie Mbuba dae tumsikizie Usisau kuva zile vya tunoma Usisau nta kumasaji kichoka Usisau kuinje kuna manyoka Nosisau kitusumbua tunawatoka Wataongee, watanyamaza Watabonge, watalala Mina kuambia juu vile unasikia Na wajui vile minasikia
Vile rahisi nikimwona Najua nina mali Wakituona wau nizamona Mbona hatikosa Ushampata, mpata, mpata yule Asha nipata, nipata, nipata mie
Shida zikutafa shwe niambia Taka ni noma aje usinyamazie Ukifunga mdomo utashibaje Ukifunga maski utasikiaje Nona tuanze kuishi pamoja Nona tuweka 15 wakikimbia kwa boma Lakini kabla hiyo pete kwa mkono Alafu na kupanguza machozi na mkono Wendelea kulia ukitaka Wendelea kushikilia ukitaka Wendelea usione haya Na wendelea taka wanatuangalia sana Wataongee, watanyamaza Watabonge, watalala Mina kuambia juu vile unasikia Na wajui vile minasikia
Vile rahisi nikimwona Najua nina mali Wakituona wau nizamona Mbona hatikosa Nishampata, mpata, mpata yule Asha nipata, nipata, nipata mie